Hold on, hold on, hold on. Republican. Amejaa sura ya upole, we jamaa pisha msore, anafaa shepu ya mkole.
Nitaji nini?
Baba tamiksa shilole, natambaka mwizi wa ndole, ni balana zima store.
Nitaji nini?
Nisha zima mafegi, yes, amezimika videdli. Beat kubwa katupi slim shady, nakubali umezimika na dready. Lete kopi ya mchawi wa daddy, mini wako hili jibu of course. Jiachie basi ongeza mapose, mimi nitakufuta machozi.
My love, so siri tena mimi na wewe. Oh, wache bagi kwa story, wache bagi kwa story. You are my wife, my love, so siri tena mimi na wewe. Oh, wache bagi kwa story, wache bagi kwa story.
Yani mpaka asubuhi, we mtoto umenishika vizuri, we mtoto umenikata kauli, we mtoto unaijua shughuli. Ongeza mwendo nisha washa green light, ongeza upendo nikupige love bite. Ahadi deni umenifanya ni fight, uwanja wako we ni refa tonight. We ni wife material, kama zali umenishika masikio. First lady yani mrembo wa video, password tin number na serio. Una vile vitu adimu, una vile vitu steam. Bonge la tatu pembeni mgu.
You are my wife, my love, so siri tena mimi na we. Oh, wache bagi kwa story, wache bagi kwa story. You are my wife, my love, so siri tena mimi na we. Oh, wache bagi kwa story, wache bagi kwa story.
So beautiful.
Nana nitataka kipi? Vyote nitakavyo wewe.